ikibazo dufite nk'abanyeshuri ni uko ibiciro by'amazu byariyongereye ku giciro nyine kikubye icyo twasanze. Byatewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bw'iyongereye.
Abo banyeshuri bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ribahangayikishije. Abamaze igihe biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare baragereranya ko ibiciro byahoze n'uko ubu bihagaze.
Ubu twe twabaga mu nzu y'ibihumbi 20, ariko ubu ngubu turi kuba mu nzu y'ibihumbi 50. Tubamo turi bane, urumva twapfuye kwikombe, ariko nyine ubona nabyo byikubye nka kabiri rwose. Kuko akazu kaguraga nk'icumi k'agashambureti gato, ubu kageze ku 20. So ya 20 gushya bigenda byisa nk'aho byikubye kabiri nyine. Ibiciro byarazamutse bikabije cyane.
Ukurikije uko imyaka yagiye ishira, njye nahageze 2016, ariko nahageze inzu uyishyura 15, 20, kugeza ubu ngubu iyo nzu n'ubundi urayishyura 25.
Uyu watangiriyemo?
Ya.
Aba banyeshuri bakeka ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ryatewe n'uko mu ishami rya Nyagatare hazanwa abanyeshuri benshi batari bahasanzwe. Umubare w'abakenera amazu yo kuba musa nk'urutu bwinshi amazu bituma bene yo batumbagiza ibiciro.
Hano bahazanye abanyeshuri benshi, no ubona bibaye nk'ikibazo ku bigo cy'intu dusapotinga twese ku mazu. Byari bigoye, ukabona nko gutanguranwa.
Ni uko twagiye twiyongera uburezi bwaje hano, twari turi supposed yo kuba turi irukara. Urumva byagombaga guteza ikibazo. Twaje turi abana 300 bisanga abandi bari bahasanzwe.
Nk'iyo ugerageje kubaza abantu ukodesha nabo, ntago yakubwira ngo biterwa n'ibi. Gusa iyo abonye abanyeshuri babaye benshi mu karere, ahita yumva ko nyine amafaranga yabonetse wenda agahita azamura. Nicyo ntekereza. Wenda nk'ikindi dushobora gukeka ni kuba umubare w'abanyeshuri wabaye mwinshi, kandi nanone inyubako ziri mu karere ka Nyagatare ukabona ni nkeya cyane paraporo y'uwo mubare zigomba kwakira.
Aba banyeshuri babwiye Ijwi ry'Amerika ko kubera amazu ahenze, hari bamwe bashatse amazu mu bice bya kure y'umujyi ku buryo bakora urugendo rw'isaha n'amaguru bajya cyangwa bava ku ishuri. Uretse no kuba bakora urugendo rurerure, ariko bavuga ko rimwe na rimwe hari n'abahohoterwa mu nzira bataha, cyane cyane mu masaha y'umugoroba.
Nkatwe nk'abakobwa hari ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu, hari ikibazo cy'abantu bibwa nk'amatelefone ukaburi kugenda bakayibwa uca ku za gikapu cyawe. Dufite ibibazo byinshi.
Ingaruka zo zirahari nyinshi, cyane ko iyo ntaba muri hosteli biba binsaba yuko ndaza gukora inshingano zo mu rugo, nakita ko ari nko mu rugo nangiza ntagire ko n'inshingano z'ishuri. Wenda ikindi navuga umutekano wo bari mukeya, hari nk'igihe ushobora gutaha wagize tide ndende cyangwa hari amasayinimenti wari urimo, wagera mu nzira ukajya kumva igikapu kigushikuje, ugasanga nyine umuntu yiga avuga ngo ibyo ari byose reka ntahe kare kugira ngo bataza kunyaka itwanjye ndi mu nzira.
Byigeze bikubaho cyangwa hari abandi uzi ibyabayeho?
Njye ntago birambaho, uretse ko hari abanyeshuri benshi twigana byabayeho, abo batwaye imashini, abo batwara amatelefone, kandi ugasanga n'ubundi bari gutaha mu nzira zo natwe tunyuramo hasi.
Hano twavuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke.
Ntago twavuga ko ari umutekano muke, ahubwo twavuga ko ari nk'ubujura cyangwa urugomo. Nk'abo ku bakobwa wenda hari igihe babafata ku ngufu, izo kese zijya zibaho no muri kaminuza, ni nacyo kibazo duhura nacyo.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ubukode ryabayeho koko nyuma y'uko abanyeshuri babaye benshi mu mujyi, ariko ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bene amazu badakomeza kuzamura ibiciro cyane, nubwo ku rundi ruhande ari uburenganzira bwabo nk'uko David Mushabe uyobora akarere ka Nyagatare bivuga.
Iriya university twayisabye tuyihabwa na Perezida wa Repubulika, ntitwakwemera rero yuko abantu bahinduka babonye. Ubundi ayo mazu yari yarabuze abayajyamo, uyu munsi yabonye abayajyamo kubera yuko Perezida yaduhaye university. Kuba rero hariho abantu bakomeza guhenda ntabwo twabyemera, ariko ndabivuga gutyo ntabwo wamenya niba ariho umwana wahenzwe yahenzwe gute. Ibyo nibyo umuntu yagenzura bimwe na bimwe, hari naho twagiye tubikemura biranashoboka. Icyo numva navuga gusa ni uko twebwe tutemera kuzamura ibiciro uko abantu biboneye. Ikindi tutakwemera ni uko abantu babona inyungu zirabunomo, ntabwo byaba ari byo. Ariko nanone uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nanone ntitwavuga ngo turabuhagararaho tuvuge ngo ntabwo uri bwongeze. Hagati aho niho tuvuga ngo ntongeza, ariko wikongeza ukabije.
Abiga muri iri shami rya Nyagatare rya Kaminuza y'u Rwanda bavuga ko amacumbi ahari yatanzwe haherewe ku bafite ubumuga kimwe n'ababa mu byiciro by'ubudehe by'abatishoboye kurusha abandi, abasigaye basabwa kwirwariza. Bavuga ko ingendo ndende bakora bajya cyangwa bava ku ishuri nazo zibatwara umwanya muremure bakabaye bakoresha mu kwita ku masomo, bikaba binagira ingaruka ku mitsindire yabo. Kubw'aba banyeshuri, Leta ikwiye kubaka amacumbi ahagije ku buryo abanyeshuri babona aho kuba hahendutse kandi hegereye ibigo bigaho, kugira ngo barusheho kwiga no gutsinda neza.
Turi abanyeshuri bashyizeho nk'amacumbi ahagije, tukajya tuza tuje mu mashuri twebwe tukajya tumenya sitarago yo kwiga. Ariko ubu
Claude Ganza, Munyamagana, mu Burasirazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Amajwi.